Mulumu yasuba yajja mu nyumba ya Katonda yabasanganga batunda ebyomaguzi byabwe obusungu bwamukwata bwe yasanganga batunda ebitali bya Katonda mu yeekaalu kibonko yagikwata Omudala gwa zaabu, omulala gwa feza, abagagga nga batwala, bakabonda nga batunda, ennyumba ya Katonda, efuuse ya midala, egyo Yesu gye yasula, girongoose, okunyaga okwali munda.
Yo te vio no, 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 no.